Nikufuata uko nalia, kutaka wako msamaha baby, ila wewe ukanichunia, si ulitaka mini dedi, ulitingisha kiberi titi titi titi, ndonesha kudili titi 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 titi, nipo gado nipo fi Mauchach ko anoma
Piacevo
Kwenda we
Piacevo
We wano chach ko anoma
Piacevo
Toka we
Piacevo
Niko zango na baby unatukata stimu Jieshimu wee, usijitie ndimu Ebu niache kidogo na pewa vitu wa dimu Nabembelezo kama malo Kamina upikia masalo Tumela shoka sibarubaro Kitisha kwa mutaro Ulitingisha kiberi Titi 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 Indonesia kudili
Titi 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 titi
Nipo gado nipo fi
Titi 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 titi
Adundika
titi titi titi
Asema ushachukua noma